Kankubira chibiri jonze nkulemera merako uliwo itambela ngakugoberera emisana nechiro nkulinya kagere obadona terano kumpito musazi wesa olwemirundi emijije mazenga nkutambulirako waliwo luntunulire sonye nezinkwata nene kutamya kutamya ngali na chanunya songa mwatumbera siri na chenetaka okuja kukubera kumpi nawe obera nze siri na chamanyi chenonya siri na chamanyi chenetaka baby siri na chamanyi chenonya okuja kukubera oli nempuliriza omutima go ngawe kukuba naye ate olw'okugambako gwe n'onyiiga ng'okimanyi nze yakwagala kisingako okubeera eno gye ndi nga gwe njagala ali eyo mu kisenge sirina kyamanyi kyennonya okujjako okubeerawo oli nempuliriza omutima gwo nnyabo omutima gwo nga bwe gukuba naye ate olw'okugambako gwe n'onyiiga ng'okimanyi nze yakwagala kisingako okubeera eno gye ndi nga gwe njagala ali eyo mu kisenge nze sirina kyamanyi kyennonya sirina kyamanyi kyenneetaaga baby sirina kyamanyi kyennonya okujja kukubeerawo oli sirina nze sirina nze sirina okujja kukubeerawo awo w'oli nga wenywera kacayi kange yegwe mukazi omutima gwo nga bwe gukuba naye ate olw'okugambako gwe n'onyiiga ng'okimanyi nze yakwagala kisingako okubeera eno gye ndi nga gwe njagala ali eyo mu kisenge sirina nze sirina nze sirina nze sirina kyamanyi kyennonya sirina kyamanyi kyenneetaaga baby sirina kyamanyi kyennonya okujja kukubeerawo